xarooyinka ay degan yihiin dadka barakacyaasha iyo ku nool daafaha magaalada Baydhabo ayaa waxaa ka jirta mar walba xaalad caafimaad oo u baahan in wax laga qabto sida cudurrada faafa, kuwaasoo halis ugu jira in uu ka dilaaco kaamuumka ay degan yihiin. Qaar ka mid a dadka degan kaamuumka magaalada Baydhabo ayaa waxay sheegeen inaysan haysan adeegyo caafimaad, isla markaana ay halis ugu jiraan inuu cudurro halis ah uu ka dilaaco kaamuumka ay degan yihiin, waxayna dowladda iyo hay-adaha ay ka codsadeen in la soo gaaro adeegyo caafimaad.
caafimaadkana ilaahay gabe, laakiin oob una jirina meelo kale laywal ku weydiisadaan ma kaamle ena langniin kooyahay wasaaru walilee ku dareer ma arag may fadaana intii oonahay tahay wasaaradda inti jarti inti kale shal ogaano walkasta ku dhaha aragna si degdeg enananinka kooy yaan dam ya fadaan hoob ilaahay er
hilmisi walbadan jiri walyaable jaraan meel hata xarun e oo caafimaad un doordaan male wasaarad maana kormeerahayta horta dad oo tabaalaysinoo qaabyano saase oo unugi jirida meeliyatiusilaseeda harun ahaan haanyanin dhohata geeka hoob la seeda nafti hoba daawo gadoy leeray dadka jeebja walma kaayan dad masaakiina qaabkaaska kuoya iyin halkano meeli dhow mey fariin diray madaxweynaga koonfur galbeed soomaaliya meybe lahaa mey fadaan ini kaamumkaas laha kormeero lukooy wali baahay ka jarti la ogaada hata gaar ahaan kaamku aan haku hadalahay musqul male kuleyb caafimaadka suuna kuleyb nadaafada hejew musqulaha tamayla raayus ee jidahan oo katoosi boosneer iyo waldi dumyaha jiingada ebiru kaamku walkale anfiyaawna male
aan ku horeeye caafimaadka naftis walbadan u xanuunsano oo anaga hadda aan hadalaa ku mid ayaa jara intaas baahi liinqaba walan baahanya caafimaadka ina onaytoy la hoojiya oo laka shaqeeyo qof caafimaadan qabna maybo waa wal usayba aan lahayna caafimaad horta nambarka un ku horeeyo tanyeeda ee aan baahanna gee aan baahanna hamiin aan baahanna nololaha kiigda tan nolole ayaana maybuaha walan baahanya wali laka dareera laka socdaa waa warshadaa laangu socdaa tan yeedaha eedi eeda macnaha dad badan oo dhibaato qabo oo qaab darunga ka jara tan yeedaha ini oo naytoy horta degdeg waa laku helalan baahanya oo ilaahay bahwa idmo tan yeedaha ini ka dadaalan baaha badanaa isku ku jarta dad baraka ah ka jara dad badan oo tabaalaysana jara lan idis halmar lay wala saara waa jara intaas baahaya qabka kaamka insha allah ilaahay idinkiisa intaasna inay onay tahay wasaaradda iyo onay walweb inika muhiimka